yashirijwe namaraso y'umwana we ntama w'Imana namaraso y'umwana we ntama w'Imana
ijamaso atigeze abona namba n'ibyamatwi nayo atigeze yumva ibyo nibyabera tubikiwe mu rugo bwa ibyo nibyintwari zisane shuruga kandi uko tuzasa nikurerekanwa yo icyo tuzi nuko nierekanwa tuzasa nawe kandi amaso yacu niyazamwibonera haleluya
haleluya haleluya twarabo
turabasazi bakibwira yuko twayobye inzira y'ukuri nyamara bakirengagiza ko dutungishije benshi kugako gakiza twahawe n'Imana bakabona tubana nabo muri ubu buzima ndetse rimwe na rimwe bakaturusha guhirwa mu isi ariko nyuma y'ibyo byose hari urubanza urwo rubanza rusatirwa n'abafite ibanga haleluya
haleluya haleluya twarabowe haleluya haleluya twaratsindishijwe n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana
byararangiye
ubu dusigaye tugenda twuzuye umunezero
kandi si twe gusa n'ibisekuru byacu n'abazadukomokaho bose barashinganye kandi twahindutse bashya kuri Kristo Yesu
imbabazi z'umwami Imana nizo zitugose
ntacyatunyeganyeza ntacyaduhangara
Yesu yashinze ibendera mu mitima yacu none ubu twahindutse abaragwa b'ubwami bw'ijuru
haleluya